DajimSafi.com. Young legendary.
Baby no quit on one, baby no quit on one. Kumbukia nyuma eti, barazani tumestay. Tulikis na kupendana, sasa umepanda bei. Mambo ya kawa mwanana, bata kila day. Shakubali minife, wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Unakubali minife, wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Kushika sikio, leo naniona misio. Kumbuka mindi yo kimbili yo. Sijo kaimba kama sio. Judi zako lukamba. Judi zako lukamba. Kuna muda mina kesha na wede. Stem nyingi kichwani. Anayejua manani. Shakubali minife. Wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze. Unakubali minife. Wani uwe na machizi wanitupe. Hata siri zangu na uweleze.
Baby, champagne, baby.